inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku geeriyootay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Qarax maanta ka dhacay maqaaxi yar oo ku taalay meel aan ka fogeyn saldhigga booliska Mandera. Sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha booliska ismaamulka Mandera, Samuel Matunga, taliyaha ayaa sheegay in 4 qof ay dhimatay, 3 ka mid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan booliska, halka qofka 4aad ay tahay haweenay ka mid ahayd shaqaalaha maqaaxida.
So far we have lost 4 people. As I've said, 3 officers, 1 civilian. I think the lady was working in that fish. The water has blown completely.
Taliyaha booliska Mandera ayaa sidoo kale sheegay in qarxi maanta ay ku dhaawacmeen 15 qof oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan booliska, isagoo carabka ku dhuftay in 2 ka mid ah dhaawacyada uu aad u daran yahay dhaawacooda, isla markaana ay qorsheynayaan sidii lagu gaarsiin lahaa isbitaalada Nairobi.
We had a total of 15 injured people and in the process of taking some to the hospital, including police officers, we lost 2 at that particular moment. 2 are critical condition. We are making arrangements to be flown to Nairobi.
Samuel Matunga, taliyaha booliska ismaamulka Mandera, ayaa sidoo kale sheegay in ay tuhunsan yihiin in qaraxa maqaaxida la dhigay habeenimo oo lala sugayay inta ay maqaaxida ka buuxsamayso, isagoo tilmaamay in maqaaxidu ay ahayd mid ay ka cunteeyaan dadka aanu dhalan deegaanka.
And we suspect the IED was placed at night and then they were waiting for a time when the hotel will be full, and it is an hotel which most of the people normally take breakfast there, lunch.
Abdi Qafar Umar Ibrahim, Abdi Qafar Habi, warbaahinta Istaa, Ismaamulka Mandera.